tupesa Mato Christmas Kumba Zimbabwe Kwa track moja Wanatamani nipe Sipichike siri zao Wanatamani nipe Uwapunike jina langu Wanatamani nipe Zipichike siri zao Wanatamani nipe Tani mostu ampe
Chapa 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 tunachapa nao Hii track lazima waka isklizema kwao Moto usha waka mtu pesa zamu yao Na kama wame kubali kumanisha tuko juu yao Heshima nazipata kila wanaponongona Hecho kimo nyona juwa kuwa sindo real father We kichwa maji somea hesabu Sunajua kila mtu squeezy anajua kizungu Skuli no mtasha na mfunuwa kima utundu Pesa daktari mkuu minogua kuitumia Punchlines mentinginisi ya wanted kwenye mitaa Wanatamani kuni mada ila ala mekata
Wanatamani nipe Sipichike siri zao Wanatamani nipe Uwapunike jina langu Wanatamani nipe Sipichike siri zao Wanatamani nipe Tani most wanted
Time jogo la shamba pia uwika mjini kama Papa Benedicta Sirushagi gumi na wachapa tunabizi na wameza kanya ngumi Kama wendo kansela basi mimi ndo raisi Sinlete usela takutoa kwenye ofisi Najiita Isa unanyole za simba lakini akili za fisi Kardinali mindo zimba sicheki na mabilisi Siulize ni nani hii soja milia nyani Ni mtu pesa matwa krisa tunabipo tamtubisi Niliwachia mchane hukanyo na mimabua Sasa nina wafunika mnasema na wachafua Dongo ndo nagopa mimi hata kifa jwa gorofa Bado nitazikwa chi sinabifu kama wajinga Kupisi kama ulinga kwa mziki swezi nyata Kuja siri kakinyata
Wanatamani nipe Sipichike siri zao Wanatamani nipe Uwapunike jina langu Wanatamani nipe Zipichike siri zao Wanatamani nipe Tani mostu ante
Ahe mola Niengeze matuhi zaidi marafiki Nasema we mola Nifanye ni wapende madui zangu Nasema weona Wanachukie na kipaji changu Uwakiniona Wanatabiri na kifo changu